Ibrahim Konate omwaka ogujja kati bagambe kilabu ya Liverpool banga muri wiringe okuberanga ate mukwata sente ezo kumulesa abanyibwanga Ibrahim Konate muberenga muzikwata mba muganye kumulesa tugenda kuberanga tumulinda mukatale akajja tumwe obukadde 35 oba sente eza euro tugere maso kuberanga tumukansaje atukubire omupira wali ku Santiago Bernabeu embera jja kuberanga etambula ganacho Amel Belada bagenda maso kugeza ni klabu ya Chelsea betaga omulenzi yo kumuja klabu ya Man United mukirize tubirenga tugenda mu program da bridge ebisinga ali kumunana paka mwenda mu kibanda kyebyemizanyo
Chenda, akatoneze mkaga, usoka wan, fama, omoyo gwa usoka.
Ewe sawa, dirimeka.
Esawa dirikuminabide do kuncho.
Fuka, yivesta uo, niye mtieni momo, nga wesika mwakapia. Akataika wansi wanusu luku, oingiza magoba. Uliru naku, osobola n'okweto olera yu. Akapia ku, unawona woke endira. Nigawa star, chikuminka gana itanu star. Musavu hash, ononde ku. Yivesta uo, hako zesa mtieni momo a. Enkola novu kwa kulizo, piko beredua. Mtieni, awalala, titu. Komezekeka.
Soga One Radio. Tulunga mizigo ekitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Sanya Radio Bingo Bingo. Kubu Soga One Ugwe Tosu Wano Bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo. Kubu Soga One Ugwe Tosu Wano Bingo.
Zana radio bingo, kubusoka wanu wetabe iwe mukazano.
Alright, baba, mama, singa, dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo bukaire kwe sente mama.
Buni muntu muwanguzi, nibusoka one, radio bingo. Nika star, ibidi munana ndala, star mkaga, hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoka One Radio Bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies, yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
The Bridge Lubalutindo kwosomokera okutuuka ku mutalo ogundi butini katukuyunge kumanisibwa ku nsonga doba yetoidi eredi kugimira kuirala okwetolola ensi yona yona tega okuva esawa dino eikumilaibiri okutuuka esawa isatu edokuncho tumanisibwe era twege enuni program The Bridge Olutindo
kale da bridge otino mnaifali tuliza wasizotia webali kuulirisa webali kutega chenda katoneze mukaga omoyo gwa busoga tuli wano ku plot 1 school lane mukibuga kine cheidinda wetu sinziro kuba tukuwereza mukagwa twendo sima kasera kotwa waunira credit yenu buli kasera ofuba ino lafu banano ni wale kwanto bula mu bugaita katonda kubona era ID obuzibu bitamo kubango gaita entekateke yobula mu kwantu tambula bulungi awe nkukubiriza anti mnange we kalubirize nate osituke oje mu mirimo gyokole kino kida kuyamba mukagwa kida yamba iwe okuna kalimako kubantu katuse kumbisera wakatandika mu bwangu eino mnanga ali kuulirisa so wuna kubanga kida kutasa iwali tulisa rero nakulwa kusatu nena kudemwezi dirima 10 abiri malambirira ebule na kuntono ino tumale ko mwezi guno gwo munana idukira ntu mwaka gwali gwa katandika atwagwe sungo gukolera mu ebinene ninzo kubanga nkali tukiriza binabiona ai chenso boloka kasantinze kulwange ngezi za ku ebyange byena subizo tukiriza mwaka guno wena lingirira kulukalala olwebye bintu bye wali oyenzo kubanga otukirizo na otuseku akaboksi katikinge okusinzira ku kyokoze kweri abasubiza nti mwaka guno ndakuba kunakayumba kentandiseku niwe kabaka tono katinga kange kintu eto kitusisa wagula ploti mnange ka ploti kaliwo bakazirawo bakazirawo lwana mwaka gujyo kuwaku nga ka ploti ko kalina niwe kabaka tono otemu akarumu na ile kalala nga kako mnanka idaku bakakako kasinga okuba mu kipangisa akakaploti n'akayumba kasinga okuba mu kipangisa kale werwane ku ebyo n'ebituleetera okudaguza omwaka akantu mwaka guno nagufunyemu ng'olibona ku kukyokoze mu sentedo chakala mnange sentedo chakala ojja okubala ng'omwaka okuwaako nga tiddi kugasiisa ngobone inuma wa chakala aye ng'okaalina ebizibu kamaala ebikwetoloire ku ezira ajja kulya nsi eno mnange kola kyosobola nekina kutuusa mbuwanguzi wenkubiriza nti mnange okusituka amangu okuba nti weeyiiza ekyokola kiba kikulu ino ate bani plan mu by'ojyokola ensi yetaaga omuntu ate yetengerere mu kutegeera kwe ne plan de nga bwagyoditambuza olwaleero kiki ky'ojyokola kibale oleme kutwalibwa buli kinaasala mberi kubona abantu ba kadodi ba politics baba byabufuzi weno kenta zenaawo ni wendi kubona bale balina kye bali kuteekateeka weena otwalibwe butwalibwe otyo mu bulamu bwetaaga okuba kunika plani kotambuza olunaku nti leero ndi kuva wano nja wale ndi kujja asuubula aye bwe nva mu kisuubula ndi kwira wano otyo bw'oba otambuze mukagwalituliza ninze Innocent Anyole Mbago mu studio ku Dachi Cardinal Butyediweze omukaaga edda okunkyo kwa leero
kale tukulamusizaako enkya ya leero weebale kubanga owuliriza kyenda kawumuze mukaaga omwoyo gwa Busoga Radio ekutegekedde endigito omudido tunga ntunge eranga yenteka teka zonna zigenda maso mnange gwa uliriza tukugamba nti nga musanvu December omwaka guno 2025 ojja kubanga onyumirwa yenteka teka eyo kubanga na tebo otyo womirwe ekivulu ekigalawo omwaka amasanyu gonna agensi ojja kubanga ogafunira awo nolwekyo tandika okubanga otereza n'okutereka akatwaloko akana kusanyusa nolwekyo mwe bale kubanga gemuli mu uliriza olunaku lulu no luyingidde olunaku mnange gwa uliriza omwoyo gwa Busoga olunaku luyingidde olwokusatu naku z'omwezi abiri omwezi gwa munana omwaka 2025 amakulu nti omwezi gulona gogo omunana tugukubye olukumu mutwe tugenda mwezi gwa mwenda kitono nnyo jja kugira bwoti nga tuyingidde omwezi ogwe 10 abaana bagenda okukola ebigezo ebyakamalirizo ba candidates ke kadde kanako kubanga osiriikirira weeteeketeeke osobole okubanga nate bwotyo otambuza obulungi ensonga zo otujjidde ku mpewo nga mu Kampala ekyaliyo okusika omuguwa okw'amaanyi mu basuubuzi abegatya mu bibiina ebyenjawulo ebibagatta naddala ekibiina ekya Kampala City Traders Association kasiita abawakanyiza Prime Minister Robinah Musafiri Nabbanja Majegere eyabadde abasabye basazeemu okwekalakaasa kwabwe okwatandiikiriza okw'ekimpowooze ku bbalaza naye ng'ate olunaku olweggulo kwanyinyiitidde ekyaviiriddeko abasuubuzi okuggala amaduuka okuyiwa ku nguudo nga bawakanya ekyokuba nti bwe bayita abachina ba investor baguddewo n'abamaduuka ne basaamu emmaali eyenkanankana n'ey'abannayuganda nga bo bagamba nti bano bamagulu meeru abachina n'abalala abayindi bandibadde bakola emirimu eminene ne balema kwenyigira mu maduuka agalinga ag'abannayuganda nti nze omusuubuzi bagwe owuliriza omusuubuzi okugulawo oguduuka gwo tugeze studio eno mwe tuli nga mulimu engoye ez'abakyala gamba nga gomesa oba empale naye nga n'omuchina akuzzeeko wali naye zaaleese n'omuyindi azzeeko wali zaaleese ate nga bannayuganda babonaabona olw'ensimbi ze bajja mu ba landiroodi ezibasasulwa mu ddoola wadde ng'ekiragiro kya president kyakijjawo naye bagamba bakyawa rent mu ddoola kuno kosa n'okupimira emmaali yaabwe munange mu kiro naddala abasuubula engoye abasuubuzi bano beekalakaasizza nga bawakanya n'omusolo oguyitiridde okuva mu kitongole ekya URA era nga bagamba kino kibaviiriddeko kukompiitinga oba okuvuganya n'abamu ku bagwira abali mu mulimu guno ensonga ezo zaaviiriddeko abasuubuzi okuggala amaduuka ne batandika okwekalakaasa nga bawanika ebipande poliisi kakana ng'ekutteyo omwenda ensonga z'emisolo egyeyongedde naddala ku ngoye n'ebyamasannyalaze ye zisinze okuleeta obuzibu mu Kampala awo ebyamasannyalaze bitukozesa gamba nga woofa extension gamba ng'emizindaalo n'ebirala byonna wali obuzibu eranga nenkola eri eya IFRIS oba eya electronic physical receipting and invoicing solution IFRIS nayo yaleese obuzibu ngate abamu kubagwira bo bagabwo kuba anti batandisokola emirimu ejandibadde ejaffe njogera ku maduuka aga retail okulekagana agaduuka ganene mutusubula wholesale wabula bazire muno obuduuka obwaffe munange obutandise okubanga bumerukawo mu Kampala era nga abasuubuzi bagamba nti okuva mu 2022 mugumu awo wona mu COVID abasuubuzi ab'omu Kampala bazze babonaabona mu mbeera eno. Poliisi yakakanye ku bano abeekalakaasa ne ryoke bagugumbula mu bitundu ebye Nabugabo Street Kampala wonna neyo ku Ben Kiwanuka wonna nga abasuubuzi bali mu kwekandagga mu mbeera eno. Era nga Ssaabaminisita Minister Robin Amusafiri Nabbanja yalemereddwa okukaanya nabo ku ky'okubanga baggalawo amaduuka. Yabategeezezza nti ensonga eno tasobola kugisalawo nga ye Prime Minister balina kutuulanga kabineeti obanga gavumenti okuvaayo n'ekyenkomeredde. Mujjukire bulungi nti ne gye buvuddeko abakungu bakaminsona mu trade ministry y'ebyobusuubuzi nabo baalemererwa okusalawo ku nsonga eno nga bagamba nti tebasobola kusalawo bokabula basobola okusalawo nga batudde wamu n'abakulu b'ekikwata. Kwe tulindirira okumanya ani ayinza okubanga amalawo ensonga eno nga n'olwaleero abasuubuzi bakalambidde nti bajja kuddamu bekalakaase si mu Kampala wokka wabula mu Uganda yonna kubanga bazze bayisa ebiwandiiko ebibakunga okwekalakaasa mu Uganda yonna nga bwe kyali gye buvuddeko mu 2023.
Ya abasuubuzi bali kwekubira enduulu ku misolo egibabitirireku nairala oluvannyuma lw'okuba nti omuntu osuubula kulia oweiwanga wajyo kuleeta ebintu obitusa ku nsalosalo da Uganda oba webalina obikiliaringa byatwala ekiseera kiwanvu ekyo nekisokera irala okubaniiza stoke gwe balina mu maduuka yatuka okuwamu aye nga ab'ekitongole kya custom ekijja maiso okuba nga kikiliaringa oba kiikiriza ebyamaguzi bino okwingira baba nga bali kwetolooza bwetolooze. Kino kyayirira enteekateeka eyabisibwa duzi wano mu Parliament okugana nti omuntu yena yena omusuubuzi takayikirizibwa kuba ng'ayimba bintu be ku musuubuzi wundi einuma awe kibaire nti anyole ensobola okujja ni Katukobe Musa Musa ono nga alinayo ku akasente abeera aleeta konteyina konteyina y'engoye oba konteyina y'amasimu buti Musa mwega itaku na haba kuzena nendivo tajie ningiza mkonteina then musono buwaba limu vala babala konteina ye butikulu no munte kateka eyo butaikiriza bulking tax clearance basalao abakulu okuva mu government bina ebintu tibya URA URA eto ya buwa munkola aye chava munte kateka ya government okuva nanti butibuli musubuzi ajyo kusubula agwanira okujja maiso kubanga asaza yenga musubuzi bamukiriyalinga nga musubuzi so we yagananga abasubuzi abatontono banabasinga bunja abali begaita kubasubuza abalingiza mino container bakosebwa byanswiso era ekintu ekyo kyabaleetera ku kubanga bakayana ayi byakomaawo so kirwisisa okukiriyalinga ebyamaguzi ebisinga bunja abasubuza ekintu ekyo tikyabayisa bulungi nokuba nti beka twekalakaase olw'okulwa okw'okujja maiso kubanga ebintu byaffe babikkiriza okuyingira mu iwanga. Ekyokubiri ensonga ey'abagwira nairala abachina abali kukola direct competition oba abali kusuubula ebintu ebyandibayire omunansi nga naajja maiso okusuubula iwe omuchina ojja okuva ewaimwe nga ebintu bali kuweera oluisi na kusente entono ino wata waneiduka mu kikubo wasubuza kai omulimo gwandi bari gukolebwa abana Uganda bene kino abasubuzi bari ko banti kibi bonga abachina bandi bari balekebwa okole emirimu ejamani ejitali ja kwingira mu katale kai no kutunda ekintu ekirala akatale ka Uganda kadoge ibwa ino abasubuzi batyo balaga era wakanti kimala era kimalira irala eidoge eryo eribairewo edukiranti bano bakopa kumirirano wano e Tanzania omuchala Samia Sulu yebo yakoba anti bobo limugwira eri emirimo gyote nigiram era abasubuzi bona amalobozi ago bagogere nga kanti lwaki tetubanga Tanzania twaba nti omuntu owa bulido omuna Uganda aba kune emirimo gyasigaza then aba by investor oba bana abagwira baba kuneja ibo jeba sigaza. Tuleme kubanga tulwanira katale kalalako akandibaira akabana Uganda kai abaida nga abasubuza abamani ba investor kai bona benigira mu kusubula ebintu ebifana kot nebyo. So echo chona ticha ababisa bulungi. So ebibina ebigaita abasubuzi ebimu byakaniza nente gateke okwekalakasa ebindi byakanti ife tuzira mtawana katuje maiso kubanga tukola kubanga bwetu naigalawo tetujja kubanga tufunamu. Ekibina kya kasita cho ne kya kulembeire mu kwekalakasa kuno era isentebe wacho wakaseera Haji Isa Sechito yakakaisa nti ebintu bino babiweereza mu parliament ne cabinet bakanti tuende nsonga dino mudikoleku aye buterere zira yali alingire mu nsonga d'abakulu bano abasubuzi abe Kampala wano we bategeziza nti tibajja kuigula maduka gaibwe okutukanga Jeno Museveni avireyo okuulira ensonga dino munanga alikuulirisa ku mwegwa bisuka. So Uganda wetu emereire ensonga y'emisolo nze ndikulowooza nti esiikako obusiike president okugiyingiramu kubanga edukira omwaka gule abasubuzi bano bajjaku basinga na president Museveni wale Kololo ku nsonga da IFRIS oba Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution enteekateeka y'okuwooza emisolo ng'okozesa system oba okozesa emitimbagano gino ng'ofulumya kye beeta invoices. Ekintu kino tikyawa nankubaire jeno yajja maiso kuwaako abasubuzi akalembereza okubasomesa n'okujja maiso okuba wakaagaani akogula ebikozesebwa mu kufulumya enteekateeka ya IFRIS eno. Kino tikyamala kubanga okusaba kwa jeno oba okwogera kwa jeno Museveni kwali kuli kulaga nti akaseera ke bajja okubaako nako URA dakola buli kisoboka okusomesa abasuubuzi okubalaga obulungi obuli mukosa IFRIS era akaseera kamala kawaako mbuti financial yeno babanga balinotoolera n'enteekateeka y'okubanga abasuubuzi bajja maiso okwetanira okosa IFRIS gye baliko nti enigiriza omuntu wa wansi teri kumuwanga kaseera kalungi munanga alikuisa ku mwegwa bisuka. So bitu ebiri tunatera okulingirira ensonga eyindi ey'ekisanda kino ngera eizemu ndale eyo ey'okujja maiso abasuubuzi nga bekalakasa ku nsonga dino ngera bwebatandikirewo nga balikulaga nti tibasimu n'enteekateeka ey'omuwooza musolo nkani URA abafuukire ekizibu eky'amaani eino era yalemesa obusubuzi okutambula.
Aye njagala nenda kubuuza ku mwami Anyole. Nsi iki nga Prime Minister azira maani gasalawo ku busongasonga ng'obwabasuubuzi kuba nabbanja openly yakube nti nze nange sola kusalawo bwe ntyo tujja kutuula nga government tulina amawanga ge tulabye nga Prime Minister atuula n'asalawo ndowooza n'awa mukama we report. Aye mwami Museveni tumukooya era abeniaremu abali mu government bakoze ky'amaanyi okumukaddiya ku nsonga ezimu esobola okumalwawo ye. Isobola okumalwawo obwo kati tunulira ensonga ya IFRIS bakaayana politikali n'agiyimiriza mu buyimiriza ensonga endala eriwo ey'omusolo gwe bagenda babibinika mu kiro ensonga eyo kamishona kubukedde TV ne mu bukedde olupapula oyo Lujjuki Musinguzi yafunamu n'omukomulamba buli lunaku asomesa musolo n'ebirala. Actually embeera eno wejjidde nga Lujjuki agezaako okunnyonnyola n'ebigwa mukowe eryo naye nga bikyagaanyi then waliwo n'ekirala ky'okoonyeeko ekya bikonteyina bibaleetera awamu ebyo omusolo ogwo abamu ku basuubuzi abali mu kwekalakaasa beba bali ku misolo egyo egya konteyina we badde bagattira emmaali gye baleetera awamu. Lujjuki agezezaako okukinnyonnyola n'agamba nti twakiggyawo mubadde muleeta omusolo nga temwagala kuwa musolo guli mu ndiba otaze muleese oba emmaali gye muleese nga bakiyita under declaring nga balanga omutono ku ebyo ebiri mu maali abasuubuzi abasinga obungi kiwawakanya nti konteyina abagagga obadde omwewekako n'agenda echina eyo n'aleeta ebintu n'abikuteera waleene ekyokubiri sirowooza nti mwami Museveni busobola okukya ku makya n'agamba nti kati abagwira muve mu maduuka mu Kampala ng'ate gavumenti enoonya omusolo wabula kye balina okutereeza kwe kulaba butya bwe bayinza okubanga bateekawo enkolagana ey'awamu wakati wa Uganda awamu ne bali abagwira abajja waneeno because abasuubuzi mu Kampala bibiina byabwe ebyenjawulo bifuta byani bagezaako okulayita kiringa ekyaliwo ku mulembe gwa Amini nti abagwira bave mu maduuka Amini bwe yagobera wano abayindi bonna n'abafuumula ne bagenda n'agateekamu abaddugavu ne gatulemerera agasinga obungi ne gagwa kye baagala bo babeere nga be batunda waakiri omuyindi asigale mu factory asigale mu gaduuka gali aganene ekitasoboka nti kati ensi ekyuse juzi twalabako bajita China Town abantu ne bagane bagula ebintu nga okusinzira kuba akasita baga anti bei emuje tugula wano naye olokuba anti abayindi basalako abachina basalako katukatini kati abantu basimbala ini bana Uganda nti bana Uganda fa basemba yo bakonsuma bakoyesa ebintu bino emisolo jona jona jibali kuteka kuna emirala jisemba yo kufenti abadagendo gule simu kumitwala 5 omusolo gwa ifulisi omusolo gwa kilo nebirala bigenda kumaliriza nganze ngo omusubuze nga akoyesa ekintu kino asemba yo njiguze mitwalo 7 obankaga kuba no musubuza ino kubawo nekirala abasubuzi ndoza kano kekadde akatufa ko kunyigiriza mu M7 era bajja mufuna munzensubira bajja mufuna mu mulamwa bingi nti ali mu byabufuzi aite yandi agadde Kampala kubera mu kukayana kwa amanyi kugwa mu mbere eyo vis-a-vis kubigenda maso mu kibuga o Kampala ebiri politiko
mwami mbaje buli rawulira ekitongole kyoza musolonga kivayo kyesuta nti kisobo ero tukiriza target oba ente kateka dache do kuoza abana Uganda tomana nti eriyo abanigirizibwa okutuuka okubanga Uganda efunye sente edaga Uganda kalina obuzibu bw'amaani mulungereza bacheta a narrow tax base tulina abantu batono ino abajja maiso kubanga bawozebwa ku omusolo kunte kateka eya jetweta tax policies obente kateka ya government eye misolo agenda olegida ekintu ekindi ni kino kye tutero bakoberanga anti mukasera kebyobufuzi tuenigire mu bintu bino twena tuwe omukisa abantu abamani baje batutekeze basobola okubanga ebintu bino babiringirira mangu nga bikalina kutuuka ku bantu ba bulido abasubuza ebiseera ebisinga bungi ensonga ebyobufuzi bino mu December da mwakanti ifebe tujja kuingira mu byabufuzi bya imwe aye URA ezira mutawana nze nenda kyogera ku muzindalo guno duzi wano wetwali tulikubisa budget eyo mwaka ibiri abinetani bira binamukaga bini ebintu mwe byaidira ebintu bino byaidira mu tax amendment bills mu parliament ya Uganda aye bameka kwife abajja maiso kuteisira kuba parliamentarians bame ba parliament okuba komanti ebintu byo muri kubisa bijatu nigiriza ebintu tumalabiri nda byafuluma meni yao mukubita munkola twakuba enduru because you are a olimu blaming but you're not he's not a policy maker you are a yalindirira kiweire yamala yata munkola lingirira omusolo guno bente katekene yaida eyo kubutaikiriza bantu kuleta bintu byaibwe mu container andala budget the value added tax amendment bill of 2025 isira lyali ku anti tax avoidance measures bakoba nti eiba golino lyaida okulemesa abantu abebalama omusolo nairala ogukakasiwa nti gulina okubangusasulwa nairala munteekateeka ya gyebayita groupage cargo system abantu abaaleetanga ebintu nga begayita kubagayiga baaleeta konteyina muno ndala buti URA akanti abo titwenda kuwulira buli omu twenda tumukliaringe nga mwene ekintu kino kyali kirina okubanga kiwakanizibwa immediately mu parliament twali tulina kikotulira mu parliament nga ba MP bakimana nti abasubuzi be bakiikirira batono ino abalina obusobozi obuleeta konteyina kuno baadibanga konteyina nduduvu okutala kunga bajakirekera ba China abajuba n'obusobozi obuleeta kuno konteyina that was the point eyo ku rejecting ekintu kino aye ekintu kyabitanga buli omu ezira ali kufwayo BMP bene ezira yafayo kuwakania kyabita now look at how it is affecting the local person ono omuntu alina akaduuka ali mu small medium enterprise oba SME I don't know buntu bwe butontono buti yale tovusimu abana Uganda mukidi bulungi tigana amasimu getutunda muno maduka gaife agasinga container toleta namba oyagana tola alina kubyali kuleta wakokera mu busimu obusimu bwe bubabuli kuida wakokera munikino wata munikire ayi wakuba titu wa bintu mikwikulu makulu abantu titu wa titu fayo kulingira nti the parliament yetuli kujam parliament yetuli kuende ino yandibaire yabantu abafayo kulingira ebintu nga bijjako sa abantu baleta ekintu kino mu amendment sidino mbajjo wakitegera ekyokubanga bakozesa nini namba as an a tax number nini ojidi nini buli omajirina tini bwe kiri eyandaga muntu baleta nini nga nejo kuba ngeko zisebwa munte kateke yoku oze misolo. Eno yali under the tax identification number over TIN, but the TIN system is replaced with the national identification number NIN for individuals and Uganda Registration Services Bureau registration number for non-individuals. Kati number ya kuchitongole boba ni company. Eriyo number ya URSB eteranga tandika no bana 020 something. E number eyo eri ebitongole nga gye bali kwenda okukozesa mukuwoza emisolo. Then eno NIN ebenga ya abantu ba bulido era erindire I think just mukama wife minister mwene okubanga ata operational gundi guideline esobola okubanga ekola aye echo kijja kubanga buli omu era in fact echo bacheta empower atali kaba kwa bale balumukiranga munte kataka ya tini namba wakanti tini mnanze tijja kwewandisa eri abate wandisanga na tini era nga batugemera ku company wano
mwami anyole okuwo musoro si kibi kubanga omusoro guno guli kutuku byenduru feba na Uganda katisazo tuli mbukadde nga 45 kwa 5 omusoro guli ogwo mutwe bajjja fego badukanga mbitoke nga balengedda be misoro bazze gwavira ko government okugujjawo ndoza tujjukira ibyo bufuze byali mune besigi yagogera ko nyo manifesto ye mabega ke yoraga ngira kujja omusoro gwo mutwe government ne gujjawo oboli yawo mumbere yo kumwesoka ne yongezo omusoro gwo gwali guva ku bajjja fogwa abantu bagujjukira gwo basibanga abantu emiguwa ne batambuzanga tebawa omusoro pa kugombolola kati ne gende yongeza omusoro gwo ne guzza ku bintu bino birikwese bya bulijjo ekyo kubiri Mami Museveni abadde atambula. Sente zaasuubizza, sente zaagabye mu PDM nti kati omulimi anyole nkwadde milioni 3. Banamawulire mba wadde milioni 10. Ne musokemba weyo kakadde badde abo baana bange bali bubi. Basi ezo ezezimu ku sente ezo zaatambula nazo mu kusaasaanya. Teri agaana kuwa musolo singa ebyo ebinviirako okuwa omusolo biteekebwa mu nkola ekisooka. Lwaki tuwa omusolo? Bana Uganda kibasoko okumanya lwaki tuwa omusolo. Tuwa omusolo okusobola okufuna obwetaavu ebyetaago nga enguudo ennungi, amasannyalaze, amalwaliro ng'eri eddagala, ebyenjigiriza n'ebyalo ebyo bitambuliramu mu bulamu bwa bulijjo. N'ekibi okuwulira nti tuli kuwa omusolo naye ate biliyoni simanyi 2.7 zabbiddwa omukulu gundi. Tuwa omusolo ne tuliyoni 10 ze zibula mu buli financial year beti kamya ripoti ye ya igigi gyafulumya. Kiruma nnyo okubanga tuwa omusolo ng'eriyo omusimbi omuyitirivu abantu abadduka nagwo ne tuwa omusolo abasubuzi ne bawa omusolo ne banyigirizibwa abatakisi ojjukira omusolo gwabeekalakaasi zaako babegakawo baali baleeta ebipapula pamiti nga takisi bagibala ate bwolwawo kiwaayo ne kyekubisaamu nga kigenda kimotipulayinga nga gana amabanja ge tulina ku masimu abatakisi ne bakaayana ensonga eyo tumanyi gye yakoma yasirikiriramu awo nga kwekalakasa kwa takisi kukute wansi ne waggulu naye ne tuwa omusolo ng'eri ate abalala abaguwuka maami anyole n'abatuuliriza abanene mu gavumenti abasinga obungi abalina kampuni zaabwe teziwa misolo era amala kutabuka na gavumenti n'olabanga byebbiiro ey'omusolo oga nti ono kitegeeza waweeridde mu kintu ng'emisolo abuuka mibuuke ekintu ekyo kiruma nnyo bannayuganda ekyokubiri nti abasuubuzi bano bagezezzaako bulijjo okusinkana abakulu naye era bamaliriza ng'ensonga yaabwe egenze eri mwami Museveni ojjukira bulungi mwami Sekitto yatabukira Museveni n'amugamba pulezidenti ow'ekitiibwa watandika ddi okutulugunya bannayuganda ng'ensonga ze bwazirambika mwami Museveni bwe yali awona baalina kubagoba bugobi bonna baali tebategera bennyini bye bannyonnyola kirowoozebwa nti waliwo omuwaatwa wakati w'abasuubuzi abali wansi ku ground ne bano abali eno mu kusolooza omusolo wadde bo tebalina musango ne wakati awo waliwo obaolyawo ebitagenda bulungi ekirala kano ke kaddo mbaka wa paalamenti gw'ogenda okulonda 2026 omukubemu nnyotooki anaasobola okunnyonnyola emisolo egyo kubanga ebyali mu budget abasinga obungi tetwabifaako twagenda bugenzi naye ebyali bireeteddwa ebyamangu mangu amabaga agaali mu UPDF Amendment Act byalimu ebibiina bya iPod n'ebirala naye ng'ate omusolo guno gwe gutukwatako era mu kusoma embalirira eyo abasinga obungi temwafaayo mwami Kasaija ng'ali kunyumya ekiwandiiko kye yali atesteese ku lwa mukama we President Museveni saawa zino gana amateeka mwami anyole nga bakunyonyodde byayita amateeka gano gayita emisolo gyayisibwa okuvanga lumu July kati guno omwezi ogw'omunaana URA etandise okuteeka mu nkola ekyo ekyayisibwa mu mbalirira eyasomebwa ekkololo n'olwekyo mwami Museveni akkiriza atuule n'abasuubuzi bano ne bakamishona baddemu batuule okusinga dduka ali mu Kampala kubanga amaduuka ago buli gaggalwa kkiriza gaana Uganda efirwa ssente nnyingi buli lunaku lwe gaggalwa kubanga awo wali omutima ogwensimize gwanga Uganda zisokerwako buli lunaku
kale niga style 28 ndala star mukaga hash niga okay tampini kodio nige okay otangaze mixajo ejo kuangula kasente aka Busoga World Radio Bingo niga star 28 ndala star mukaga hash nigo okay tampini kodio onige okay otangaze mixajo ejo kuangula akasente wano akabusoga Radio Bingo kudachi kadino amakumi asatu aga kapita kusawa daifenunji eikuminebili tuja kumula mkatono tuida kuida tukulage lwachi Uganda misolo jayo jinigiriza abatono era lwachi ababa jisasula beagana anga basitu ilo mugu gumobaino ensonga dino katuide tubenga tudilingi otavao katuide
Sanya Radio Bingo Bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Sanya Radio Bingo Bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Tosuwani nakazano Zanam Zana Radio Bingo Kukusoga wanu Wechabengwe mukazano
Alright them Baba mama singa dada Koze sentu mbibili donkazana
Wangulo vukaide we sente mama
Bune mtu muanguzi Ni Busoga One Radio Bingo Nika star Ibidi munana ndala Star mkaga hash Kumukutu Ogwa Airtel Na MTN Koze sa Enku mbibili donka Tamu piniyo Onige okay Busoga One Radio Bingo Ewagirwa Akzela Gaming Technologies Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board
Omuzaide, tebeleza nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko ze samomo, niga star. Chiku minka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu zibaife. Enko lanovu kwa kulizo, bigobererwa. MTN, awalala, titu komezekeka.
Bazaire banange omusoga yalugiranti nguli na manna aidalu vainuma kale somesa omwana wedeme kutu kapwise byaidusa ntinguli na somesa situ kina moti natizo gwechai otwalo omwana wo Janet and Mary's primary school lyabagola na balenzi deni body kuogaita kindergarten abasomesa bakugu atenga bafayo ineri abana ebisale bisamusamu chokanga na abana bazira kumwasirizi babayamba babawa half bursary biri magamage bwenge okulingiriza ekitebe echa district ya idinde chiyaka ngirabo tibali Wandisa, okumanevi singao, bita kunotu msambu msambu isatu, ndala isatu yividi, itanu mnana ina, oba kunotu msambu mnana itanu, chiku miana, noti ndala not, oba kunotu msambu itanu ina, muenda itanu mnana, ndala itanu ndala, Janet and Mary's Primary School, we learn for excellency.
Aba jeka poutre famu, aba gandi we kamili, ebu kwenge ni mwa kamili Girls Primary School, bakulete ile chirunge chomo nimio, echa jeka nacho organic fertilizer, omulimi wa duma, enana, kabeji, olima maido, oba Mbabi dandali, wefunile chiji msachino, ante bachiku parkingira, mubuzitu wabu sobo kira ila loburonji. Bainechila makumia tanu, nechila makumia bili neitanu. Tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo. Chagane kumatuli ruga ifa agenda uro. Wanamuchibu geche idinda, tuagani wa kuiganga road. Oba kufuamu ya ifa ekamuli, ebu kuenge, enyumu akamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chirio, ekampala, eiganga, nebi tuundubi onabiona miyuganda. Guti osobo lana kukula oda, ngoku wa kunamba daifa edama simu. Kuziro msambu zero ibili, msambu, mkagana munana. Ana, oba ku 0752 3 0 mwenda chinana na andala jeka nacho organic fertilizer
wasuzo cho muji echiro chabale chitia bolunji on our for my kawa tula tula nji
baby no to
Wesulirenga baby no mfaliso ogwo mutindo
atenga muwangazi mugungu mubiri oguluma kuumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form and see ebiro
amaulira gasanuso kuva mu MTN yogera ero yogere kubei dondolo gulabano yesingayo okuva ku agent wa MTN akuli okumbi obanigabwa star ndala not not star ibiri ndala hash
okufure dakika kinane ndokwogerera kwa MBZ dano
nokuwereza obuba kabutano bulambirira kunusuru ku miru wonka okumalesa wabina ina nambirira MTN awala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oino bijira MTN runga mizwa naba Uganda Communications Commission
Some foundation and to Sakop, you mamma, Lokalanga, you woman, David Lutalo, Hank and then you my life, go Santi Lukowa Kulukola Imano ulira masanyalaze Amalobuza gamezo lutiko Gamukango gomwenda kume piramidi wetando Matani kide buyende makanga Musenta Gamusavo gomwenda Baliku grand paganeze mugembe Opposite cathedral Bamalizele kagubabu chisawe kamuli Baba imi jondo nababa wele kendeko Tosume pagazobu gali no mpira Sejimba Amatala lumamio Endonge watu kangalanjo Hokingila mtuwala gumo Viepe mtuwala mini Emeze mtuwala tano Evina vosawa kumina mbili ngajigulu awo Biwa gitwa Pansa Foundation, a stronger Chigizem in Major Mutue Wachitaka.
Begin a MTN Cola Tunes of Wangure,
Chaka Hosi Cola Tune,
Chakala MTN Cola Tunes of Fukewina,
subscribe to MTN Cola Tunes of Wangure, Ziboda Boda get fresh vibes.
Winning a million for Nadimes, Savora Tune, tell your friends. Begin a MTN Cola Tunes of Wangure. Chakala MTN Cola Tunes of Fukewina Ovimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angulebi labo ntoko nga boda boda ne sente kumomo niga star emu musanfu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koya gara obenda mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fit bude mesebwa
MTN
enkola nubuko kulizo bigo berilwa wewa laba fere MTN kubira ku noti sato emu biri noti 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 MTN irunga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
Tubasewo ni banyabo katubandulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches HVDT chirunje ino Hkoleibwa Novo Kogo Chakirawo Chiwangala Atenga chizinamu osimonje Bulimaka Geta HVDT chino Chapaka Quality Wooden Safety Matches Chisaza chirala Atenga chukumina bulimbera Jaku iduka Wegulire HVDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches Kumiwende msamsa
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chikuminka gana itan star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kuba na mukisa, aba wangu ziba ife. Enkola novu kwa kulizo, bigo beredwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
Onereze nsonga okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program olutindo dabri
kale olutindo dabri naifa katulirize dachi kadino makumi abiri na ibiri edibula kwere sawe ndale yukuncho mkagu alituliza situka tujie tutandika ulunaku ona kulutandi semnanga abantu abenda ulo balikweta u balikweta olola mubibu geno abantu ba strike bali kolera irala iwaka ali kuingira kibuga amnango ali kulwa wenkutegeza anti mnange ni Busoga Radio Bingo twataire iraka sente ni gasta 28 ndala star mkaga hash ni goketa mpi ni kodio ni goke otangaze mikisaje jo kwangu la kasente wano aka Busoga Radio Bingo ni gasta 28 ndala star mkaga hash ni goketa mpi ni kodio ni goke otangaze mikisaje ejo kwangu la kasente aka Busoga Radio Bingo bana ife ava St Francis Hospital Buluva abate stese okulongo sempene ngena kutumwezi tane na kutumwezi musambu paka kumusambu guo mwenda awene ku ilwa liwe ya iferia St. Francis Hospital Buluva kalu mtu aina echizibu chino echempene mnange idaba ja kulongo keza kuvwerele ezira sende joja kusasula banaifa ba Smile Train International na batairemu sente edaba kointi iwali kubukingo kuida okulongo sebu empene enamba yino 0735 mukaga 3 0 3 asatu 0 3 asatu 9 niku 0 mukaga abinaitanu ikumi atana ina 0 mukaga abinaitanu ikumi atano na ina Jeka Poultry Farm eka tuidukiza mkasira kanunga madi gali kufude mbambi tunde vienda ulo mwegeme HGMSA echa Jeka Organic Natural Fertilizer toja kwe idusa iwali maduma ebidandali amaido Jeka Natural Chicken Dropping Fertilizer over Jeka Organic Fertilizer on aja kukolera itakali dakuida mwavujimu ni wamulimu webi kado etaga weta gamna ange chijimu sachino chidira mbuzito wa kilo makumi ya tanu ne kilabi na itanu atenge nkosa ya cho na anguino jimu sacha jeka organic natural fertilizer oso kubaku 0-3-3-2-2 asatunaisatuziro-muenda chinana na ndala 0-3-3-2-2 asatunaisatuziro-muenda chinana na ndala obaku 0-3-0-2 nsambu nkagaramina na makumi ya na 0-3-0-2 nsambu nkagaramina na makumi ya na oba 0-3-5-2 asatunaisatuziro-muenda chinana na ndala otegere bisinga atiba na ife abali eyo nga mtawani zibwa ino obulumi mu bigere omutwe omugongo otawanizibwa obulumi munda omusuda tigukuwamu malaria kusumbwa ino bonero obo bukulaga nti omubiri guno tigutengerere bulkalamu mu byobulamu omubiri guwinza okubanga gulimu ku ebirwaire aye obulwaire obwo busobola okutaasibwa naira obulumi ng'okozesa Chalkmail Herbal Medicine. Chalkmail akuyamba okulumisa era notereza omubiri gwo mukagwali tuliriza iwalumizibwa mu nningo omugongo Chalkmail gwobo kozesa 10-10 wa habo era nga akakasibwa National Drug Authority edukira nti ayambire irala amaka gona gona mu pharmacies drug shops supermarket okwetole wanga Chalkmail damu aganam otaso oluliro liro olukutawanya ate walumizibwa amaino gavo musayi ngoli kusenya wenda gatukule gabenga gakira bukalamu ino amaino gano agavunda gatera ino okuba tawanya olusu oluvi oluva maino kozesa mnange nana habo mouthwash wetase oire mokuli ebyokya nebinogoga ate wegaire buli kyewetaaga wazira kufuna buli mbonabona nana habo mouthwash ononi master cleanser ate dental problem solver chikumi nacho eranga ya butonde nana habo mouthwash akaliza kai doctor sajamu pharmacy supermarket ni drug shops okwetole wango fune nana ataba chala abalina okutawanizibwa okulumi wa mundira ale nimwe abaja maiso kubanga mufunotu lupiso piso cramps tawani ya ino muna ku edomwezi solange women syrup aliwo era yakolebwa okuba nti abataasebiziwe ebyo ya approving boba kakisibwa bana ifu National Drug Authority solange women syrup ali safe effective and trusted mukozese mukagwa toida kweidusa
kale umuyimbi jiwa mulokole kutegeza nti nga mukaga ogwomwenda 2025 ujja kolwa mukaga aluwa makanga mu trading center buyende songa atenga musanvu ogwomwenda 2025 ujja kolwa sanda ali ku grand pagadens wane bugembe okumpi ne cathedral abalinze ne kagumbanga 12 ogwomwenda mu kisawe kagumbawe kamuli kudna ku Friday oro kuingira mtwaalo VIP mtwaalo 2 ne meza mtwaalo 5 erange miliango ya kugula okusaa 12 ezole gulo emeza ne table bikube kubakati obukinge ku 0753 76 390 M kano ke kadda nyuma live concert lukoba ku lukoba omuyimbi Juma Mulokole nga aluwa mone David Lutalo wa kujane bandi eyo na abayimbi ebisanyusa mizanyo impaka z'obugaali omupiira byonna bijja kubaayo byonna biwagiddwa Diansa Foundation ekitongole ekiyigiriza emirimu gy'omumutwe ekiri wali ewa kitaka ate nga Amenvu International Limited kampuni eno yawandiisibwa ne ministry ekikula ky'abantu Ministry of Gender and Labour okusobola okuyambako bannayuganda okubatwala ogenda okupakasa amawanga ag'ebweru nga Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala era nkati beetaagayo abagenda okukola ku kisaawo ky'ennyonyi oba emisaayi by'ennyonyi nga batereeza omuli abagenda okuweereza awaka n'okuweereza mu factory ez'enjawulo abagenda okuweereza kakaawa bakashia abalongoosa waka bawaita ne bawaitresses mwenna mwetaagibwa ensimbi za medical fee 2025 jangu ne baruwa ya LC photocopy endagamuntu yo awamu ne passport photo obufaananyi bw'obutono buno bubiri eranga abatalina passport mujje kampuni egenda kubayambako kubanga muzifuna mu bwangu atenga naawe omwami eyewandiisa nawe omukyala bakutegeeza nti okusunsula okw'abaami nga 3 omwezi guno ate abakyala enkera nga 3 mulumu omwezi guno jukira nti enkole eno ya mangu musobola okubanga mugenda munange mukole kuba ku 0-5-8-15-15 oba osobola okugenda ku yafeesi ya Amenvu International Limited wali eri ebugembe okumpi ne yafeesi za Kyabazinge emabega awo wa prison yawo we bali ebugembe awo ojja kubanga bw'otyo omanya ebisingawo ku nsonga
okuwa omusolo okubanga omuntu agwetolera mwena awazira kukakibwa kisinzira ku mpeereza sente ediri kujja maiso kubanga disolozi wa kyedikola Uganda wano lwaki abantu bangi abebalamu osasula omusolo nti balingirira ebiguvaamu nga tibibagema ku ino bw'olingirira essente editeebwa mu by'obufuzi n'abakulembeze as opposed to a sente okuingira wansi mu bantu obange sente tidiri kuika wansi mu kukola ku bintu ebigema ku bantu ng'ebyobuyidandabi ebyendegeresa engudo n'ebifaana koti nebyo. So we yagananga omusolo guvotika ikizibu eri agua omusolo gwandibaire guwebwa omuntu ng'ali kusuubira okufuna ebirungi ebiguvaamu buli bwe gutakola birungi gufuuka muzibu eri omuntu yena yena. Ekyokubiri Uganda erina ekizibu ky'okuba nti abantu abawa omusolo abali mu formal employment abali mu businesses empandiise edimaniikwa obukalamu batono. Uganda isira ekaalitaire ku ka business community akatono kati n'abasinga kuwulira bukaluubirivu era buli mateeka gafuluma galingirira abo ku bantu abakumpi abakuniikiza obukaire 50 bali mu Uganda buti tukobe nti abakulu abatuuse okusasula omusolo bali oti bukaire 25 abantu bakaali batono ino abataswika na bukaire 3 abali kuwa emisolo egiri kubanga givaamu esente eningi. Nankubaire Uganda yataawo enteekateeka y'okubanga omuntu yena yena yaali alina okuwozesebwa alina okutoola omusolo nga gwe beeta indirect tax omusolo ng'ogwa VAT nti bw'oba olina ky'ojja okugula ku idduuka bw'oba olina ekintu ky'oli kugula kyona kyona olredi gavumenti eba ekitairiku omusolo ogulina okuba nga gusasulwa iwe mwene gwe beeta final consumer. Ekintu kino kikaali ino kukola na kujja maiso kuba nga kigemayo kubanga n'enkola eyaleetebwa ya digital system ng'eya IFRIS atinti buli waiduka ajetanira okugikozesa. Ekisooka abantu bagivumirira nti nkola ya musolo gwa kubiri kyebeta double taxation nti omuntu bw'aba yatunda ekintu kye atenga wamutola ku musolo kayinza ali kigula lwakyo ntaako omusolo. Ekyo n'ekiwakainya era abasuubuzi ekintu ekyo baakitaakuina isira baali basinkane Jeno Museveni Kololo bamukuba nti lwaki muta emisolo mingi gityo ku bantu. Ekintu ekindi gavumenti eno erwirewo okukola enkyukakyuka mu muwendo ogulina okusasula misolo egimu gyebeeta the direct tax nga bonaabona kyebeeta peyi pay as you earn sente dino diwozebwa ku buli mukozi akola era afuna musaala buti esente dino daagerekebwa myaka gyaireeyo gya 9 kwotani VAT yena wa myaka gya 9 bukya bagereka sente edirina okuba nga ziwozebwako esente da pay as you earn wabaire wakaali kuba nkyukakyuka y'amaanyi ino kyokka nga okudagadira okw'essente oba inflation egire maiso okuba ng'ekubeeyiwanga lino emyaka bw'ogibala okuva mu gy'ekyenda okutuuka buti bingi bikyuse emiwendo gye twagulirangaku ebintu tini bwe giri bwe gyali mu gy'ekyenda tini bwe giri buti mu myaka gyaffe gino egy'2025 so andibairewo okwekalirisa ndoza twandikikoze nga Nigeria. E Nigeria oduzi baalingirira amateeka gaibwe ag'ebyemisolo baakola enkyukakyuka y'amaanyi ng'esinziira ku ekyo kye balina essaawa eno okulema okukosobwa omuntu obuntu omulala. Leero pay as you earn threshold oba omuntu alina osasula alina okuba nga afuna at least 2.5 n'ekitundu okujja mu maiso
okuwa pay as you pay.
Yes, pay.
2.3
okujja mu maiso. So buti esente edifaanana koti needo bw'obakoye nti dina nesente
ngoko ali kubalamu katubale bana Uganda bali mu musaalo gw'emitwalo
2.3
mu Uganda eya leero nga tugenze by population we bali bameka otunulidde abaana abakola mu factory abaana abakola emirimu egya bulijjo abazimbi abavuga booda nze ndowooza nti abali mu sente ezo be batono. Then bana abaana abali eno wansi abakola emirimu egy'enjawulo be bangi nti nga bw'okinyonyodde nti gavumenti ekyasolooza abo beerengerako obulengezi abali mu mirimu egyo ate era abatuuse gy'eri naye eriyo abaala bangi abeekweka emisolo ng'oggyeko okwekeka omusolo eriyo n'abaala bangi abatamanyi nti owandiisa bizinensi gavumenti egirabe kyovola yali egenze endowooza ku ndagamuntu buli muntu esobole okuba nga
emufuna
naddala ali mu bizinensi kuba ennaku zino kati wano mutawni tusobola kubaako na bizinensi nga si mpandiisi baaleeta enkola ya URSB n'emisolo gino gyonna olina okuba nga omaze okuwandiisa bizinensi yo oleka ofuna ettiini mu maaso awo ndoza tukana tuka ekisera nga twachaliyo yepira musoro kubanga enkole yokusasula omusoro nga bakebera kundaga muntu eyo yakanga banji mumasaawo mukigwa mukoyo nenga tuziyo kuchoyogedde kuchapeyi emitwala abiri mwesa tuneyuze yongera yao bameka bafuna omusaro ogwo mwami
batono,
Uganda
batono.
Ya lero
abantu obena amawanga gasinze kubanga gakali ku kukola chetweta full formal registration of sectors oba kuwandisa ebitongole ebisinga bonje bafuna obuzibu wano mu sub-Saharan Africa obechikedezo kino chetulimu ife nga Uganda target eyo kusoloze misolo no bugayiga bweyiwanga chebeta GDP to tax ratio baji takwi 16 nti kubugayiga bweyime musobola okubanga musoloza obugayiga musoloze misolo ebitundu 16 kubugayiga obuli mu iwanga eryo Uganda eka alimu bitundu nga 12 12% 13% yao wetutera ngota ambulira kino kiva ku kuba ni abantu abatewandisa abantu government beta bonna mu mirimo gye bali kukola then nokubanga eriyo ebintu ebivaamu esente ebitajja maiso kuoze sebwa beba tatola kumusolo oida kwagana mawanga agandi nga GDP to tax ratio kumpi eri mu 70 mu 30% mu 60% nga bali kuwala kumawanga gaifegano ife tutera ino okwesigama ku sente dokuolebwa nedi tuwebo buwebo okusobola okufinancing obo kutasente mu government daife era kino kyoli kubona amaani geyongeremu olukante sente dwaediva magabirizo abo byambi bukendeere esente twa tufuna mu America leo tukadifuna mbunji ngawe daidang so buli wetu jamaiso kukendeza mu watu agulitu wola na gulitu wa sente dabo gabirizo abo byambi awoni nga government dichusa amaiso dali ngirira abantu bayibwe aye singa twena twena tukoba anti be Linei wanga Uganda liyaife. Nebiva musolo biyaife. Kuba Uganda saa weno erikuli ingiro kuoza omusolo gwaga ya gane trillion ya satu na msambu. Out of the 72 trillion. Tulikuno onye trillion ya satu na msambu. Divemu bana Uganda. Tunabaka matutia okuba tolamu trillion ya satu na msambu. Nga ebiri no okuba tolamu esentedo. Tituli ibikola. Ngo okugeza. Bameka abafire okubona anti tugazia emisoro yetu jojitola. Tumane nti, echalo titulichiri ngiranga chalo, ayi vietu chitamu, bisoboze saba na be chalo okubanga bona batandika o business dive. Bameka abasobo ilo kusasani, bitu ndu bimeke bifuni ama sana lazi, aga sobo lo kwanu locking a potential, bo bisobozi we bitu ndu webi. Ama sana lazi, gakola chikuruino, okuja maiso kubanga gale kule bitundu okutandika okukulakulana lwaki tutandika onkola yakuba nanti abantu batandika obukolo obukolero obutontono nze ntirango kwebuza okwendo kwizo mutindo ku mwani does it really need to put a factory rukungiri oba ebentungamo lwaki tutusobola kutandika o small and medium scale enterprises mu byalo emwani dino yibadirima abantu bano bakole standard bakole value addition ku mwani yaiwe ku mataga iwe ku nkokoda iwe na buli kimu because we bakoma okubanga bandu locking a sector okwingira mu informal sector ya abantu okubanga bewandisa batandika okukola ebintu tujja kuva mu kunigiriza omusubuzi yenka kubanga omusubuzi oyo we Kampala gwoli kulingirira
alikwetike iwanga
byonabyo osobola omutandika mu byale eyo echalo kasita kitandika okuvaamu esente oba osobola okubanga owooza sente ninji era neiwanga lyeyagala
kale tata owe nsoo maketi yaguddewo dda okyasobola okubanga ogendawo oko n'ofuna munange ebyowetaaga eri ggwe abadde ayagala okufunaako okunywa ng'ogenda mu lugendo oyagala kugula bintu binaakuyisa mu wiikendi mmere y'awaka oyagala kugula bitabo oba oyagala kugula ngatto abaana bawumudde nagamba nti okutambula obulungi taamu nga tekumenye buluwo jira mbuoti mutawo ni noyingira ngo yingira wao kwa tata Owen Supermarket ngo ufuna yo mtigwa sabuni ngo ugula wo bando ya kalam bando ya vitabu ngo dayo na vio ugula chimu chimu ogotu katamu okuda yo ngati vikumenya ngevimu wabikendeza abagezi gezi weba tuibatiro kola tulinda bintu kukwetu umako nge vita wabili kugwe school fees nebila la katigenda yo wadata Owen ugule nsawo yo kumugonge yo mwana enotamu ya kuita ugule mathematical setizo nawe zirizi na taraji nebila la binji ugule cryon zobala anji binobi lobiteka awo okuva ku P1 paka senior 4 paka Makerere yonna yoba university zonna ebibeetaaga byonna webiri ebitabo by'omulembe kalifuwa wali ewabakyala empale z'abaami ez'omunda n'abakyala weziri emipiira bagala okusamba emipiira jaze amabaafu ne plastics byonna webiri akutata owe n'olwekyo genda wakati w'essaawa emu n'essaawa 5 ez'ekiro obeera baguddewo dda era nga ssaawa eno baguddewo dda yitawo kuba ku 0755 15 5 0755 15 15 3 3 ate nga gw'omuwuliriza waffe omulungi oli eyo wandi agadde okubanga nateebwa otyo ogondezebwamuko mu ntambula nga tokyasituka kuva gy'oli okujja wano eno kutuwa kirango ba bizinensi twakuteekerawo munange enkola eya Airtelope n'enkola eya Momo MomoPay kati ku MTN nyigasita 165 *#. Ojja kusaba kodi otekemu 75 74 11 MTN nyigasita 165 *#. Otekemu 75 74 11 ate gwali ku Airtelope nyigasita 185 *#. Ejja kusaba merchant otekemu 83 81 83 81 74 ojja kulaba nti Busoga One Radio osobola okubanga otuwa business yo ng'otuddawo mu ddiiro lyo naffe tugituuse eri abawuliriza
kale katujye maiso kubanga nate tuwumulamu ku katono tujja kwira n'enteekateeka kamaala nate mu nkola yaffe eno eya W Oltindo otakyusa kale
Chakala MTN Cola Tunes of Fuke Wina
Ovimbe. Subscribe to MTN Cola Tunes of Wangure. Si Boda Boda get fresh vibes.
Winning a million for na dimes. Sabura tune you tell your friends. Bigida MTN Cola Tunes of Wangure.
Chaka Kosi Cola Tunes.
Chakala MTN Cola Tunes of Fuke Wina
Ovimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angule bilabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koyagala obe na mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fit bulemesebwa
MTN
enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere MTN ekubira ku noti 3 emubiri noti 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 MTN erungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission
The Yansa Foundation and Tusako Juma Mulo Kolengai Woman and David Lutalo Ankana Yuma Live Konsati Lukowa Kulukoma Imano Ulida Masenyaze, Amanoza Gamezolo Tico, Gamkango Gomenda Kumepirabi Wentando, Matanigi Wiende Makanga, Musenta, Namusabo Gomenda, Maliku Grand Panganese Mugembe, Opposite Cathedral, Babalizene Kaguba, which is our Kamuri, Abaimi Jonda, Babawa Kendako, Kosuke Pagazovo Gadi no Mopira, Sejimba, Pamatala Rumamio, and don't get what to Kangalanjo, Hoking Ram Torgomo, Vipemi Twalabiri, and Mesami Twalantano, if you have some coming and bidding a Jigurua, be working to Foundation. It's your gonna chicken semi majority watch it taka.
Omuzaide, Tebereza, nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasula school fees. Ngokoze sa momo, niga star. Chikuminka gana itan star. Chinana hash. Olonde ku school pay. Sasula school fees. Wega ite kubana mukisa. Aba wangu ziba ife. Enkola novu kwa kulizo. Bigo bererwa. MTN. Awalala. Titu komezekeka.
Basewo ni banyabo katubandulire HBDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches HBDT chirunje ino Hkoleibwa Novo Kogo Chakirawe Chiwangala Atenga chizina mwosu monje Bulimaka Geta HBDT chino Chapaka Quality Wooden Safety Matches Chisaza chirala Atenga chukumina bulimbera Jaku idoka Weguli HBDT Chapaka Quality Wooden Safety Matches Kumiwende msamsa
Tunonereze nsonga okuva yeetandikira mpaka yebiwera wano mu program Olutindo The Bridge
Kale the bridge otindo mnaifa kawuliriza webale kwe kumira kuchenda katonze mukaga bisogan radio ni gasta ibiri munana ndala sta mukaga hash nigoke tampi ni kodio nigoke otangaze mixaje jo kuangula ka sente wano akabsogan radio binko ni gasta ibiri munana ndala sta mukaga hash nigoke tampi ni kodio onigoke otangaze mixaje jo kuangula ka sente akabusoga one radio bingo tine dachi kandalo kuja makobuga ifage sawa endala kuncho kwa lero tuongero kubiriza okubanga wewayo okola nama ni gugona gono kusobola okubaku ni chotola mumirimo jo ejabuliruna
mudachi kendale nunga tulikuja nenda kubuza yo ilikaguta Museveni ya zenga chusa chusa poster yo wechifana ncha campaign wechina afana na kuruno ama nyalesa abiri yo ili Museveni Eri ati buhabulu ati tulirira biyeko nga bwechali mu 22 mugumu ne kaguta tetulirira biyeko kitegeeza kyekyeri omulonzi oba kitegeeza kyeri ababalira mu Museveni karulunga ebayanjudde ali Haji Moses Kigongo na kuzinalibize yatwali papula zo mukuru okumuwandisa kifananyi ya chan veirinze amanya tulina abiri Yoweri Museveni ene wafe bogataka erinya ta anyolo yasomoyo obona agaite ko erindi
Butoribona
wafe wachibira atomukura za chusa chusa
olibona